One cousin nalu mana kaluvale mana kalui. Zambian
Zed,
queen.
Latest music.
Why you twa? Why you twa?
Wait, I'm music. I received it on the
floor. For money wonder day, mumu fiti leka ufela, mumu nyandi leka ufela, nekusivu nolo. Manyando ya muvoni, vanana vashwile, baba ulu vashwile, nekusivu nolo. Manese chava sifelile, miao ifelile, na ifelile, nesivu nolo. Tumbo ive ni mina, wakoni le kulwana, ndwa haya tukuluo, kulima puyole. Nili, tumbo ive ni mina, wakoni le kulwana, ndwa haya tukuluo, nili mulima puyole.
Yenu, yenu mulifutile banana, mulifutile abada.
Kinako ya kuliruita vise
Mukiti waluna
Nili baba ile baile Tuale niluna kinako ya kuliruita vise
Tukulu ya luna
Zedlatestmusic.com.